It's the kids, baby.
Pochi 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 zinateka kina sofi 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 ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki kisa kitu noti 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 noti
nguo zao za mitoko mina shindia wakiomba foto na wavimbia pesa nyingi na hesabu dina sinzia na badiri flow mpaka India
ochka harde ne choshka hega ne charka he nero mer ochma pene he anka he mavumbar kahe ale poch ka har ne josh kahe ganar kar kahe ne rame poch ma pehle hai ankare mavumbar kahe
pochi nene kwa kizinguo si tunakata umeme nasema pochi nene wizi mjini msingi pesa sio masebene
pochi nene kwa kizinguo si tunakata umeme nasema pochi
Pochi nene, nimedunga koti, mfuko ni noti mingi Pochi nene, buda si soti na misi kosi ene Pochi nene, kame ni dosi na nina donsi seme Pochi nene, kama unakopi nilikuwa na dosi kinenge Pochi mefuneka na kikoi, ni vele sitaki kushare Na kama simu si ya vani boy, buda sitaki kungea Mzea, zangu hata mizi ya guzi Yeah Kitakana za kukumangia bibi ya rusi
Now who could have done it better if not for this one fella I make it rain, the girls getting wet, man, I'm one hella For dawn, yeah, I'm a dawn, get your umbrella My city already calling me Papa Mandela
Can a nigga ball in peace? Cause everyday calls increase Now either the favor on attacker But since I do, I talk is cheap, I don't fuck with the fakes I've been in the business for a minute, my nigga, I'm trying to cop me a rate So stop with the hate, ain't nobody blocking my way Hush if you got nothing to say
Señorita, nice to meet ya, what's your name, Teresa? She Puerto Rican and she wouldn't mind to be my chica
Inye party VIP, aine tafurugu Kila mtu anandingi, amna tax bugu Mpe moja moto, moja fugu fugu Pesa kwenye bank account, sina za kibubu
Usha pata side round right now, nende shada strong right now
Gucci yeah
Aina fat farm right now Fraa kama tumukwenye, Christmas, Merry Zilla looking good, I'm sharp, I'm very
Pochi nene, pochi nene Kwa kizinguo si tunakata umeme Nasema pochi nene, pochi nene Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene
Pochi nene, pochi nene Kwa kizinguo si tunakata umeme Nasema pochi nene, pochi nene Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene
Pochi nene Dili nene yeah. Squeezy nite mangi nauza mpaka masenene They talking shit nipo nasa kama pene Swezi kuimba visingeli but you know this pussy nene
yeah.
They hoping I will fall but I won't stop.
Can't stop
They know they can't cope so they join now
yeah.
Told you it's a marathon y'all didn't believe now
believe
But wait until I bring a Grammy in this bitch now
The goddess is
The crown is
nene.
The vision is
nene.
Everything I do is
nene.
My ride is
nene.
My team is
nene.
Laughing headed to the bank cause I know that
yeah.
bitch nene
Wakizingua mimi nakata umeme Mana mimi ndo kijuku wa mtume
Business.
Yeah, straight from Mbene Bada ara ara M, nyache nane nane Maswaga ya tanga homie uu tate nane Na izo ni moja tu, hakuna mwingine
Wacha we
Mbea city boy, mbea yeah. city nigga And you know my nickname, That's yeah they right. call me Jigga Mbea city boy, mbea city nigga Wanoko wote blah blah, my finger on the trigger Pochi nene aka pochi pochi kibonge Soda gaa pochi 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 kuku na tonge
Pochi nene nkiwa kabla ma gang 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 Usombe nkiwa mtibwa duma teng 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 teng
yeah.
Nacho kifanya ni real sezani ni giza Kama mapene ni nayo ikisha agiza Mana pochi nene ni mejaa mapene Pene 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 Kama muaya na kula senene Nene 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 Dada zawa si kabla kinona na pochi Nene 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 Kinacho fata kutona bigu na mini
Pochi nene, pochi nene Kwa kizinguo si tunakata umeme Nasema pochi nene, pochi nene Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene
Pochi nene, pochi nene Kwa kizinguo si tunakata umeme Nasema pochi nene, pochi nene Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene
Pochi nene
bata mande mpaka mande. Pochi meja madola hadi na kaupande. So mpaka Friday si daily tuna shangwe. We kwaone mpambe la mina waita wanangwe.
Pochi limejadi kuinuka na itaji eki. Michizo wa matumizi chizi leko sacheti.
Eti mtani wananita bahiri feki. Wana heti mila mekina wala sitoshe.
Unene mwana kwa simalike kwe pochi nene pashida ni poki. Linga gatele numwendo pata rifuja kumiako ni poki poki. Dola 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 buchi nguba mamonya ngati biskuti. Gana nyumba jama kuti nepo chinene nguka na ngati.
Nisekeda kwa tine padeka gundu gundu na kidatu chapo zungu zungu. Nalide fijo kutusha ngatele ngatele makamu wangu wangu. Pochi nene linga uli najo wekuda findu findu. Wekudonda fesa fyangu fyangu wekudonda pochi jangu jangu.
Fun boy, best city to the world. S2K is my man. I see you. You know we flexing, huh? When you get pepper money, you step in the name of fun, man. We got pepper, pochi nene. Everybody got moolah, man. Yeah. S2K, I see you. I know what you're doing, boy. You know we don't play around this time. Come on.